wenkonyele kandaba wede nkosi sekuya ngamazwi akho wenkonyele kandaba wede nkosi sekuya ngamazwi akho baba wenkonyele kandaba wede nkosi sekuya ngamazwi akho. Wayiqinisile ushaka mayethi lelizwe ngiyeke silibuse liyobuswa izinyoni zesu unjani umba kunje wesizwe simnyama saxabana sodwa wo om 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 wo om 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 wo om 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 ulelizwe kanti kunjani wo om 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 wo om 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 wo ulelizwe sophila kanjani yisho ngoba lamhlabeni thina sesaphilela usizi nezinyezi womunye ukahlela omunye isizwe siyamuka ngendlela engayiqondi thenini petroli unyuka mihla namalanga abantu abethu bayabulawa mihla yonke ngempela senze ulelizwe ngisayiphathe enyanga nezangoma exabanisa imizi wenkonyele kandaba wede nkosi sekuya ngamazwi akho wenkonyele kandaba wede nkosi sekuya ngamazwi akho baba wenkonyele kandaba wede nkosi sekuya ngamazwi akho. Wayiqinisile ushaka mayethi lelizwe ngiyeke silibuse liyobuswa izinyoni zesu unjani umba kunje wesizwe simnyama saxabana sodwa
sizizukulwane esibi esingazi noma isikhathi esirong noma yithi esirong esikhathini esiright. Siyositshela kanjani isizukulwane esizayo ukuthi imfundo isikhiye sempumelelo uma ngabe amagraduate angasebenzi asebenza wona ayahlupheka? Izigebengu nabakhwabanisi ibona abaphila kahle nabadla izambane likapondo izingane ziyahlupheka. Sizizukulwane esenza yonke into elulu belikhulu. Uma ungenamali awulitholi uthando ukhohlwa kufihla ngama-girlfriend allowance. Uze umuntu ethena akathandana nendoda engenamali, ngikhuluma nje abanye abakhetha imali kunothando badla indle ko-Dubai. Emabandleni sebakhonza imali namasalamusi babodwa bathi amadlozi amademoni asakhombisa ukuthi nomnene ntekenteke. Ukuthembeka sekwaba ubula uma ulungile ubonakala njengesilima uma uthula ungakhuluma ucabanga ukuthi awazi ukuthi uma ukhuluma iqiniso kuthiwa nomona. Amalungelo asemakhulu uvula inhlonipho, amadoda abizwa njengezinja kodwa izingane abazalwa zibizwa ngo-bundle of joy. Ucansela basemthethweni efunda ngisho nasesikoleni. Siphile ezweni izinsiza eziphusana kuzona utshwala zifakane kuma-VIP kodwa ngeke zikusize zikufakise ama-CV. Izwi lomuntu onemali lunginqamula juga sahlonishwa ubuntu sekuhlonishwa umuntu onemali. Izwe liphethe ama-influencer obaba abadala abathukana nenhlamba ko-social media bakhuluma amathanda ngemizimba abantu besifazane. Izwe liyamoshakala amakhehlane ezalikwazi ekugcwela ephalamende intsha ayisebenzi ngojika nelanga ku-social media. Abafana belebelo-DM bayashela ongamantombazane ashare abanye bathathe izinto ezibuhlungu basiphendule ama-memes ngenxa zokufuna ama-likes. Sintsha ephile ezweni lencindezi ngoba kwathiwa siyofunda kodwa masesifundile imfundo siyajika isesona isikhiye ukhiye sokuvula amathanga ukwazi insele nkahle mahlathanya.
Wenkonyele kandaba wede nkosi sekuya ngamazwi akho baba wenkonyele kandaba wede nkosi sekuya ngamazwi akho. Wayiqinisile ushaka mayethi lelizwe ngiyeke silibuse liyobuswa izinyoni zesu unjani umba kunje wesizwe simnyama saxabana sodwa.